Adan kettini studio kalangu jamde joy min tagi sappo e joy woni ko wittori kibaruji man e fulfilde ko min Omar Hammed Jangata nani ko e kibaruji he joy tobe be leddi Niger no tawa e jahangal nyame umande makka zandarmaji di posta ader bisinat ndeki jungo do lore tawdaka gineji simogol janginobe ligotobe der region maradi tawa makenga la sara der nokure sarusi kawjide fila jandeje pamari gam yewde inde mudo yewtere meden pindidon hande haltana chagande minister kawjido jandeje pamari on hojino lawol e ittoide janginobe ligotobe kemen joyo e chapande jego e jeddi noylo kolon wadoyta do yade yesa mabbitol mudo kore jam hirtemon yerno kali ranno mi on der ko e kibaruji ma da sodo miccito illu sappo lewru utti wittindu du wiano ko bibbe leedi Niger yobe hijjore fu no njari ditte nimbe ujinaji njoyo kambe woni ko yottoy makka do ujinaji sappo e dido yerno Mustafa Kadi wiri goto tawado der fedde hawjinde sigila yadu hijjore umra wino wakati bandi min Asuman Sina yewti dinno e makko nani ko hali
au total les vols charters
dimma alhaji be jaraabe no wada himbe ujinaji tati e kemenayi e chapande tato e jenayo minen bawi wiide ibe tawa medin baka alhaji be jehube dow jaaki ko e mu'e ibe heyardebe de hisama der alhaji be ujinaji sappo dido be leydi men Niger di hani yara no wada alhaji be ujinaji tati yago nayo kan yehi ibe der jam e sewo mi wala sikka fu ko alhajibe koddibe bedo no jaarata der wakkati kokkaado gam horebe leydi Saudiya joddini sigilaji lobbi do fi jaaki ki he garki fu ngada ni do ko ho no dari cemma e nyaloma gam fu yahano handiri minen gaddana be balla
pour que tout se passe bien et nous l'accompagnons dans ce jeu
Nder region Tillaberi ndungu hikangu no don wiarira no wodiri dina ko rawani yerun horejo sarusi kajide demal mo Tillaberi biteto Zakaria Seydu haliri gure ujunaji didi e chapande tati e go kan woni awude illunden warde handen nani ko hali wakati bandime biyetero Adama Dawaki noddunomo e challal
Les premières pluies ici dans la région de Tillaberi.
Yo wale arane fudena no toba illum e der darol e lewru me. Ngodi jo lebbi nay nonni. Fudrena du konda ni le département mo filinge gure jego awi de enda. Der babbade lewru ji ye kero région Tillaberi wala futto away. Hitande hikande de wodi ni wawi ede sabu ndiyan dan jaccay fe nokku goto. Ciagal majjundu min matay futto wi a ko bonnata awdiri ji aman don bonna. No dum wordi hande ni se dum yari yeso ndungu amin woda nino. Hono ngudungu min bayri dum sandle region mo Tillaberi. Fe walam to lati dubi ciagtidi enda wala na heba ndungu lobbu hikka yettar Allah harton gurde ngomi ni yewde fu ndungu mun don wada yati
gadabeji commune mudun tawa kenana de region mamaradi nokure duno andande sanne farfilla durgol don do wadde combien alla e juole tobo gonde no gada wakati fu e hitande hikande de wada wan sanne hano twariata do endan durobe mer mo gadabeji bietedo Abu Ahmed owi imo welti do mun sanne nani ko wi bandimi bietedo Umaru Adam
takaranna nga fayta ndungungu wodi ya Allah yettama tobo fuddi illun lewru jiye ndu kondani dum wadi moddere sanne sanne moddini ladde de moddini jayede enda dum walli himbe kanyo jawdu mu den ngurna mu en wodi e bawde Allah hitande hikande de bonay de bonay dum du kondan wonina wo tanno yaade seni Allah jabi dum yari ni enda e der balde garoje de enda dum wodan tanno
kullade wololana zallaha
Dangulbi commune kessono mo boya wadede le region mo maradi der département mo d'accord o commune du wala labi gattedi der commune kambe nokuje etetede sonne dum wadi ko be tawda sadormaji fanne farrafi golle e fila arzuko mabbe nani ko Saidu dan ai maire mo commune Dangulbi wi bandemi Umar Adam Fahi
komin mo ɗangulbi no seedi e kominiji ngam min ngala laawol ko ettata faa sotta nokkuuje. Noddooje am ni woni himɓe komin mo ɗangulbi watta bawɗe farfii joɓol janngal e ko nanndi he mum. Ɗum do no meema talakaaɓe, konseyeeɓe e joowurooɓe moye fuu no hanndi sowa bawɗe mum farfii on ɗon. Ngam kan yarata kominiiji yeeso gaɗa nii do ɓiɓɓe luumooɓe joɓa patanti ɗi ɓe kokete delluuɓe. On do kominiiji no heɓan ko nafori e mum.
Aiken azo a gani ga talakawa.
Essence ɗuɗɗo kamɓe seleleruji kan woni ko tawa lelore ƴuway ka tesawa. Ɗum do no gendarmeji ɗi poste azerbisinata kamɓe jeyde koye juuɗe dow muɗo alkamisa wittiɗo sappo lewru utu wittendu ndu nder yamde nayi lasara. Ɗum do no waɗa bidongaji essence keme jeenayi e capanɗe tati e jeenayi kamɓe seleleruji keme ɗiɗi e jeenayi ko tawa nder kaalore. Nde mbiyen ni loore kaadu e ka tawa nder hoggo doñeɓe ɓe Agadez. Mbiyen ni ɗoenda an hawjiɓe awƴoɓe moteje kaabu kaabu kamɓe moteje ɗe kawɗe tati. Kamɓen kawri hannden subaka dow laabi gallure ayir. Ɗum do gam wiide jamrayi e laawol ngol porkirer mo leydi mo suudu sariya mawndu ndu Agadez on yehi hoƴoyi e ɓornaaki maɓɓe toggooje kaabu kaabu ɗen dow tilse. Nani ko bandimi mbiyeteeɗo Musa Mamman haali dow mum Sumana Amadi Ummumar pirtuɗo Fulfulde.
Jo'en ko wiyete kaabu kaabu kañum e fawar jondu konnani masinaji na mbiyen ndu moteje ko woodi koyeɗe tatati ra'ata maɓɓe noon hannde en weeti e nder wuro Agadez ngam batte hollude mettorgal ngal ɓe ngonɗumen njiya nder golleji maɓɓe.
Minen tefa komin ñaami ɗiɓe sattinanami gol laawol waɗanaymi. Jaado uddaama ɓe acca talakaaɓe ummatoore keɓa ko nafori. Hannden min ɓurtake ngam min kolla mette ɓerɗe amin min jaɓay.
Himɓe wuro ngo kan en kay gonano ndaara noto ko tawe laawol heɓe potal waɗa hakkunde maɓɓe e laamu.
Yakamata de su gyara
no handi fi o ƴeewi horeɓe ƴeewa no jonde talakaaɓe wontiri ngam golle gala. Andi neɗɗo gonno ɗon nde hooƴi no yahan hokka ɓiɓɓe bomɓe amma no handi hi'e fonditol wattaama. Toggoore de wattaane de ceede mum ɓuyte sukaaɓen do annda ko e mu'en. Toggoore de ngam joomum faami ni waɗi ɗum
watta.
Maire wuro Agadez kañum du konnan keñal nde o waɗi noddangal yaade e keerol himɓe wooduɓe koyete kaabu kaabu ɗum endan ngara mairie ngam batte ɓe jaɓa toggooje ɗe ɓe ɓonto ko ɓe mbaɗɗo kaabu kaabu on endan. O wiidu konnan ni ɗo yaade jaango alarbaare nde.
Nder région Maradi iɓe ngaɗa nimɓe keme ko tawa to sarusi kawjuɗo filla jandeji pamari on keegal lasara ngam ƴeewoyde inɗe muɗum'en e ettol gaɗanongol nder lewru je wittindu ɗum. Ɗum do ni mbi'en no waɗa ɗo enda nimɓe ujunaji tato e keme jeɗɗo e ɗiɗo ko yehi heɓoy dow etterɗe laso sappo on do nimɓe ujunaji sappo e keme tato e capanɗe nayo e jeɗɗo waɓɓe tewteru ettol jande jannginoɓe ɓe. Ɗum do ni mbi'en ano ɓeedu yehi heɓoyɗo endan do e terɗe laso joyi do sappo e terɗe laso on. Eɓe gaɗa du nimɓe ujunaji joyo e keme ɗiɗo ko yehi waɗoy ɗum ɗo ko yehi waɗoy etol ngol do nimɓe ujunere e keme ɗiɗo e jeetato heɓoyɓe ɗo endan nayi do laso yaade tati do laso. Ɗum do no waɗa nimɓe keme nayo ko yehi heɓoy mere yaade tati do laso. Nani ko madam Mohamed Maman wi ƴamoyɗo endan janngino goto ko haali dow majji.
O wittake imo tawa nder himɓe aranɓe keɓuɓe keɓtol lobbol. Miɗo hoolimo min jetti Allah. Min kay illa kenga gonmi ɗo janginoɓe janngirde am fuu keɓi dey mi sifata tewtol gaɗangol ngol sabi hana laawol lobbol hanugol tokke ngol waɗira. Ngam janginowo nde no andal mum no hiɗi ete nder kala suwal mum hani tawi. Ɗum waɗaka no handiri hana joni mi hokka on misali. Jaadan gommomin tefidi bak o waɗi tewtewru du amma inde makko wurtaki nder keptol gol. Min do mi wi'i inde am amma ɗuɗal himɓe ɓerɗe mum'en boyi. Min mi hiɗa ba mi
barkiti.
Fedde sukaaɓe janngoɓe wonɓe e powtiri nder mayayi sigilake e wadde golleji kewɗi nder gallure nden. To ɓe sukaaɓe janngoɓe du heɓa ngadda mballaga muɓɓe yaade yaadu yeeso nder département. Ousmane Tanko Moussa secrétaire général mo nde fedde nani ko haalani bandimin mbiyeteɗo Issoufou Saybou.
Hitana hikka de der siri amin min kuɗirana jande watene der poitiri hokkama gada jande de min gadan yewtereji do jande science tatabel geldo min gadan fijirdeji pindinol balli do golle poitiri hokkani di no der mun yilaki e lamnol nokkuje siri momin kantirta kan woni awol ledde siri amin arana on nonni
c'est ça notre plan d'action
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawadon der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
en gatta do yewtere meden pindinal sodo mi cito illu sappo e go leru uttu witindu du dawda muhammadu marte ministre kajuude jandeji pamari wadi noddi hokkobe habaru e wadde andinore do etol jande janginobe ligotobe gadanongol illu sappo e jo yade sappo e jegon lewru je witindu no o ministre du hali ko janginobe ligotobe kemen joyo e chapande jegom e jeddo kambe woni ko ittoyte le jande gam be kebana do laso do etarde laso bolum be du janginobe noy dun latoyto farfilla mabbitol lokolgol dubu jinaay didi e sappo e jeddi yaade dubu jinaay didi e sappo e jeetati bandi min adama dawaki yami biyetet asana hima horejo kardido filla murajuji der de ministere hawjinde filla jangirde pamare nani ko hali
en dépit de toutes les tentatives de perturbation
bada ko tawa sator maji gadi e nar majjum golla gal kay hebi wadi sabu ko watto janginobe chapan jana go yar chapan jana dido do hemre fu kebama etama njiama no wawde mu en foti wobbe mabbe do kebay garde alle sator maji tawa de ko won sella na kan won sella na hebay nyalande wodi bedda min ko kibe saadi dabo kan woni hono be garto am be jeewitide fa wodde alle jabi lawol eto goldo no jeya e laabi ko jaadi gam batte mojjintinde hono filla ko darto jande e janginobe der golleji mudun em labi di andan no tawa der mudun lawol yewude hono dudal janginobe fu wana no jodi der gure mawde na biya du konda der kubeje ko watto ho janginobe ina sappo yaade ujina sappo e nayon kay gon ko yowi e do ko muya ko gollirte dun andan joni ko min kisi dun andan ujina jetto han tawe ittama ittol himbe ujina jetto be andan bonnata sabu ujina sappo e nayon ko deki dow cagal majjundu faware jom wobbe don latibe janginobe kano woni e mon be jodi der biroji be galabe kanta hunde fu ben du konda hani korre naato janginol mu en kawon gollal mudun en ko watto ujunaji jeegon wobbe du konna jey jangowi le lekkol to janginte gam batte wawde janginol kebi dereji mum ko kido lawol ya jangina ben don du konna na hanta hojama janginowa hojude keso baawdo gollal mudun no buri jogade kiddo mbowdo gollal gal enda sabu wawde on no file wana wo mbow kan enda dum do no wallan sanne ko watto ko tawe janginol gol enda hebama foccama fa wodi no wadan du konna ni hon himbe latibe janginobe heewbe der kubeje be enna kebe changite jaare no kuje le raddeji tagal majju no wodi jangirreji latin na han tawe kay no konan kawrtama gam battale dume sabu ngara tawa jangirde jangobe sappo don wodi on sukabe jangobe sappo don wodi amma janginobe enna gonana nayo en andu ka heewi sanne to dum don min dara law mu mojjina dum nani non wori hitande hikande no wodi ya labi min koji sa Allah jabi ni lekolon enna natan go lewru october no wowurno ni enda labi don di min koji gam battale lekol wadana haniri en wodi
nouvelle page de l'école nigérienne
Ali kanangani kam masinaji Musa Hassan o woni cigilido hana ko darta habar wujidi en jettan Suman Amadu firtambe halaji di e dengal fulfulde kambe Ummu Umaru min Omar Hama wito on kirte to janhirte joni en joppida Asumana sina wadda habaruje dengal Hausankor Bilinge yaha gades
tawa fa yaha maradi e zender
kettine studio kalangu do radio mono
studio kalangu yadu leri Niger